Ligupi ikhaya lakho, be All Nations Gospel Publishers. Abaningi bethu banemizi noma indawo esiyibiza ngokuthi ikhaya. Ingase ingabi yinhle njengabanye noma ifakwe kahle, ingase ingakhululekile njengabanye, kodwa ikhaya lethu futhi kungakhathaliseki ukuthi sivakashela kuphi noma lapho sihamba khona, sihlala sikujabulela ukubuyela ekhaya lethu. Kungenzeka ukuthi ezinye izindawo esizivakashele zazizinhle kakhulu futhi zizinhle ngezindlela eziningi, kodwa zazingekho ekhaya kithi futhi ikhaya lethu lalihlale likhanga. Kukhona okuthile ngekhaya okusenza samukeleke futhi sizizwe singabakhona. Siyizivakashi kuphela lapha. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi kulomhlaba singabafokazi nezihambi. Kunye Petru kubili ivesi kunye kunye kanye namaHeberu kunye kunye ivesi kunye isithathu. Imizi yethu lapha noma ngabe yakhiwe kahle, kangakanani, ingeyesikhashana nje, kungekudala izindonga zizoqala ukuqhekeka, uphahla luqale ukuvuza, umoya uzongena ezicabheni nasemafasiteleni futhi akuphelanga sikhathi esingakanani ukhonkolo luqale ukuwa. Futhi kancane kancane ikhaya liqala ukubhidlika. Akukho sakhiwo kulo mhlaba esihlala phakade, cha, zingeze sikhashana nje, bese ziyincithakalo nencithakalo. Bheka eduze kwakho futhi yonke indawo uzobona izimpawu ezifakazela kuwe ukuthi akukho lutho emhlabeni oluhlala isikhathi eside, kodwa ukuthi konke kudlula, ngisho nemizi yethu. Wonke umuntu unekhaya elihlala njalo. Ngamunye wethu, kungakhathaliseki ukuthi uyakwazi noma cha, unekhaya elihlala njalo, eliphakade. Lawa makhaya yiwona esiya kuwo uma ukuphila kwethu kulomhlaba sekuphelile, lapho imizimba yethu ibekwa ethuneni. Khona ke imiphefumulo yethu iya ezindlini zayo, lapho singeke sibe ngabafokazi, kodwa lapho siyoba khona kuze kube phakade naphakade. Ikhaya elilodwa lichazwa kithi njengechibi lomlilo nesibabule lapho kukhona isilo nomprofeti wamanga, nalapho udeveli eyothunyelwa khona nabo bonke labo abamagama abo angatholakali encwadini yokuphila. Isambulo kubili ikanda amavesi kunye ikanda, kunye ihlanu. Kula magagasi omlilo anamandla, kulokhu kuhlushwa nokushisa okushisayo kuya kuba khona ukulila nokugedla amazinyo, ukubhuqa ebusweni bukadeveli, ukuhleka okugulayo kwamademoni, kuzokwengeza ukwesaba nokwesabeka kwakho konke. Ngeke kube khona umduduzi nosizo, abalahliwe bayoba bodwa ebuhlungwini nasekuhlushweni kwabo, futhi bayofisa sengathi ngabe balelisisa kakhulu ivangeli likaJesu Kristu. Lamagagasi omlilo, lendawo yokuhlushwa, lendawo ebizwa ngokuthi isihogo, iyoba ikhaya labo ngoba wonke umuntu bonile futhi ukude nokuba khona kukaNkulunkulu osindisayo. KwabaseRoma isithathu ivesi kubili isithathu. Lena yindlu yeziphingi, nezifebe, nabakhonza izithombe, nabathakathi, nabanenzondo ezinhliziyweni zabo, nabanomhawu, nabaqamba amanga, nezidakwa, namasela, nabakhohlisi, nabangathembekanga, nababulali, nabathanda uthando ukulwa, abavilaphayo, abazidlayo, labo abafisa izinto zalomhlaba, abanolaka nabanonya, abahahayo, nabathanda imali nabathanda izwe nezinto zomhlaba. KwabaseGalathiya ihlanu ivesi kunye isishiyagalolunye, kubili kunye kanye nesambulo kubili kunye ivesi isishiyagalombili. Leli ikhaya lalabo abenqaba ukwamukela iNkosi uJesu Kristu njengomsindisi wabo siqu, abangakahlanjululwa ngegazi likaJesu. Ningazikhohlisi, akakho owenza uNkulunkulu isiwula. Umuntu uyovuna lokho akuhlanyelayo. KwabaseGalathiya isithupha ivesi isikhombisa. Esikuhlanyelayo esonweni nasenyameni siyovuna esihogweni, yima nje, ubuke ukuthi isoni siya kanjani kuleli khaya ikhaya, okungelaso ngoba akakaze amemukele umsindisi. Isoni esilukhuni sisondela ekufeni sinomzimba waso ogcwele ubuhlungu nomphefumulo waso ugcwele ukwesaba ukufa. Ukufa kufike ngesikhathi esingalindelekile futhi esingafiswanga, futhi ubheka isisulu sakhe ngonya. Ubumnandi besono sebudlulile futhi inkokhelo yesono eyesabekayo nenkulu kufanele ikhokhwe. KwabaseRoma isithupha ivesi kubili isithathu. Usizi lwesihogo lwabamba umphefumulo wakhe othuthumelayo nomoya wakhe. Nakuba engase afune ukuthandaza, akakwazi ukuxhumana noma ukukhuluma noNkulunkulu. Abangane bakhe bangaphambili bayesaba ukuma eceleni kombhede wakhe futhi amazwi abo ayize enduduzo awakwazi ukumsiza yena kanye nengcebo yakhe, okungenzeka ukuthi wayizuza ngokukhohlisa, ayikwazi ukusindisa umphefumulo wakhe noma idambise ubuhlungu bakhe, noma andise ukuphila kwakhe. Nakuba ezama ukucabanga ngoNkulunkulu, udeveli akamniki ithuba. Konke ayekuthanda kulomhlaba nakuphilelayo kubonakala kumklolodela futhi nomalusi wakhe wezwe wamanga akakwazi ukumsiza. Uqala ukuqaphela ukuthi kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. KumaHeberu kunye iqanda ivesi isithathu kunye. Wayenethemba lokuthi uzolunga phambi kukaNkulunkulu okhukhweni lokufa kodwa wathola ukuthi sekwephuze kakhulu. Izinkulungwane zabantu ziyafa ngokuzumayo zingalitholi ithuba lokuthola uNkulunkulu okhukhweni lokufa. Ngakho-ke, sitshelwa ukuba sifune uNkulunkulu engatholakali. Isaya 55 ivesi isithupha. Esikhundleni sokuzwa izwi likaNkulunkulu eliduduzayo, lesi soni esifayo, esenqaba umusa nothando lukaNkulunkulu ngesikhathi sokuphila kwaso, manje kufanele sizwe izwi lomahluleli waso, umsindisi esimlahlile, sithi, suka kimi, wena Nkulunkulu wethu. Abangaphansi kwesiqalekiso sikaNkulunkulu. Kude emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. Matewu 2:5 ivesi isine kunye. Wonke umuntu kufanele afe kanye, futhi ngemva kwalokho ahlulelwe nguNkulunkulu. KumaHeberu 9:27. Manje, ake sibheke ikhaya elingcono. Kuleli khaya abukho ubusuku, izibani azidingi ilanga, ngoba uJehova uzobe ekhona. Isambulo 2:5. Lokho okungekho muntu owake wakubona noma wakuzwa, lokho okungekho muntu owake wacabanga ukuthi kungenzeka, iyona kanye into uNkulunkulu ayilungiselele labo abamthandayo. Kunye Korinte 2:9. Alukho ulimi emhlabeni umuntu angachaza noma achaze ngalo inkazimulo yezulu, luyamangalisa futhi luyakhazimula. Leli yikhaya labahlengiwe. Akukho soni esiyongena lapho futhi ngeke kungene lutho olungcolile emzini, noma owenza amahlazo noma okhuluma amanga. Yilabo kuphela abamagama abo alotshiwe encwadini yewundlu labaphilayo. Samb. 2:2. Awukwazi ukuthenga leli khaya ngemali noma ngokulisebenzela. Awukwazi ukukhwela phezu kwezindonga zalo. Akukho mkhosi wesonto ongakunika wona, yinye kuphela indlela futhi kungoJesu. Wathi, mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila, akakho oya kubaba ngaphandle kwami. Johane 4:6, uJesu uyasitshela kuJohane 4:2 ngekhaya alilungiselelayo, kodwa leli khaya lasezulwini ngelabo kuphela abathethelelwe izono zabo futhi izinhliziyo nezimpilo zabo zihlanzekile. Abaningi bagqoka izingubo ezithile benethemba lokuthi zizobayisa ezulwini. Cha, inhliziyo engaphezu kwazo zonke izidingo zokucwenga, futhi kufanele siphile ukuphila okungcwele, okumsulwa, singalandeli izinto zezwe. Ngokubona ukuthi sonke siyizoni phambi kukaNkulunkulu futhi sonke sibheke esihogweni, yinye kuphela into okumelwe siyenze uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uyosigcina isithembiso sakhe futhi enze ukulunga, uyosithethelela. Usihlanze izono zethu futhi usihlanze kukho konke ukona kwethu. Kunye Johane 9:9. UJesu wathi, mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila, njalo loba ngubani ophilayo akholwe yimi kasoze afa laphakade. Johane 9:2-5. Ozwa amazwi ami akholwe kongithumileyo unokuphila okuphakade. Kayikwahlulelwa kodwa usedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Johane 5:4. Ukufa akubambeleli, ukwesaba noma ukuhlushwa kumKristu, ukufa kuyachithwa, ukunqoba kuphelele. Kuphi ukufa ukunqoba kwakho? Ukufa kuphi amandla akho okulimaza? Makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Kunye Korinte kunye ishlanu amavesi ishlanu isine kuya ku ishlanu iskombisa. Umuntu oke waphila futhi wahamba noNkulunkulu akakwesabi ukufa. Lapho isikhathi sokumuka kwakhe sifika uyohamba ngokujabula, njengoba umpostoli uPawulu asho, ngithanda kakhulu ukushiya lokhu kuphila ngibe noKristu, okuyinto engcono kakhulu. KwabaseFiliphi kunye ivesi kubili isithathu. UmKristu ulangazelela ukubona ubuso bukaJesu owamfela esiphambanweni. Umoya ongcwele uphinde umkhumbuze ngamazwi kaJesu, ningakhathazeki futhi nicasuke. Kholwani kuNkulunkulu futhi nikholwe nakimi. Maningi amagumbi endlini kaBaba. Futhi emva kokuba sengihambile ngiyonilungisela indawo, ngizobuya futhi nginithathele kimi ukuze nibe lapho ngikhona, Johane kunye isine ivesi kunye isine. Manje ake sime isikhashana sibone ukuthi umKristu uya kanjani endlini yakhe. Esikhundleni sokufa okwesabekayo, ingelosi noma isithunywa sikaNkulunkulu sibonakala silindele ukuthwala umoya waso siwubuyisele kuNkulunkulu. Umphefumulo nomoya kuyakhululwa emzimbeni ofayo futhi kundiza ngamasango avuliwe ezulu kuye ezingalweni zalowo owamfelayo. Ulindelwe ukwamukelwa ngenjabulo phambi kukaNkulunkulu lapho ebingelelwa khona inkosi nenkosi yakhe ngala mazwi athusekayo, kuhle, nceku enhle nethembekileyo. Ngena uhlanganyele injabulo yami. Matthew 2:5-1, uSathane akasenamandla phezu kwakhe, ngokuba babusisiwe abafa kusukela manje bekhonza uJehova. Bayojabulela ukuphumula emsebenzini wabo onzima, ngoba imiphumela yomsebenzi wabo ihambisana nabo. Isaya 4:3. Ingabe manje ungenza njengoba indodana yolahleko eyayikude nekhaya, yabona ukuphila kwayo usizi nesidingo sayo yathi, ngizosuka ngiye kubaba. Luka 5:9. Nikela ukuphila kwakho manje kuJesu, kwenze manje lapho okhona, uguqe ngamadolo uvume kuNkulunkulu ukuthi uyisoni umcele ukuthi akuhlambulule ngegazi lakhe eliyigugu, umamukele empilweni yakho, ngokwenza njalo ufulathele uSathane nasendleleni eholela esihogweni nasesihogweni. Qala uhambo lwakho oluya ekhaya lakho lasezulwini,